battare na jodare choro putu to kuran jabborto farati mawdo sabi kuran o ana wawi warde ma beedade dundu ana jogi kutteje mawde bangal channel net fa yotto hawwal dum holliti wiide dunki en andanbe golle ole leedi mali yimbel jottobe choro putu ngaji to kuran jabboto wonko andanido farati ona kedo den beedo yimbe jodibe sirakoro negetana
j'en suis très très conscient du
danger andi farati mawdo gondo jodare do ngami anniyaki eggude dir sera tan wawi egginde kando min gala no min gada choro putu kuran jodin filungaji di ana wawi taide wattu fu ni ana tiidani kan sanni yaade jowtoyde yimbe gombe to sabi mukko o wordini ana immina bilisa yimbe gombe to be anda farati be gonde munko ga wana kambe ngingan yimbe meri be ngingan sabi kambe won dokkobe yimbe be tereji laabudi bawdi juinde be to kamar kals mi anda hono foti adadu jawdi di be jobotan meri o fade amen nyimude yimbe jodi be tobe hore be amen be mi kan nyimude meri o hillaka kayen ko ano hebirta kals tanguni ko hilla lewur fum ne yaa yimbe ana yaha meritu pe dokkan teme didi na teme tati na teme joyi ni mi jabata yugude dum sabi min gollo kolle foroba pe mi malitu ngommi mo fu ana andani dum mi deele wakkati waytilde kulleji somi bettike dun golleji gondudi wadede le odo nokku ana habbi hore Salif Deme jangino ngondo retret jodido sirakoro negetana mide andi yimbe garbe jodaade choro poto ngaji kurandi yewi gol mabbe waddi be an wawde hedde to jodo misalli kikede fu ebe kuppa to yite Boubacar Sangala Ba ana metta kanyu lewi mako kanankobe wana ko hilla odo golle poto ngaji moodi podoji kuran warde ni sudu energie fayotto sudu gendarmerie daborale nokku ngeteedo 18 logement to woni horebe lambe ana yedu nende fu gabe kellaka horejo police en mali to wonno omo andani dum ministre en be gala e golle fa hiri ana to gouverneur en ana to gouverneur Tombouctou hore sira ko to woni ga wala fu e mabbe ngado be hen hu bangal martin de yimbe kompa farati gondo e jodaade nokku le tido tiddalaji fu tawtata tiddala goddo ko woni nyegeje di mu'ira kana mo'iri dum holliti wiide Modi Traoré secrétaire fedde yimbe jodibe sira koro negetana
iya des gens qui se sont permis
woni be yongal e mu'imbe nyegeje mu'en do mu'ira no mo'iri dum sabi so urgol nyegeje de ana yalta wattu no tobo wodi woni yimbe yogabe donko be fofude di kalleji mu'en sabi nyegeje de ni ta mu'ira nyegeje de urgol mu wawa fofede dum wana fe ko mo'yani challal ne wanno meri o wari yewde dum fedde kumanine kalleji de leydi mali mbetedo omh wari do kanyindu yimbe e yombe wadi communique ngaji mu nga abada fay goto mabbe jottaki do fa wada huni to gonga o fay goto hakkune mabbe wi faaki wardo so yewam minen nemi le immo yaade yewude be yimbe wattu fu bi de kaltanabe de lettre ngaji tidallaji di min gondi o do nokkule margal meri kalabankoro woni hodo woni wi mabbe he Boubacar Sangala Ba suru meri o hukki jaabu mu kañunga kolliti wiide kamɓe ɓe yimɓe cuɓaɓe joni wala fo ko ɓe mbawi wadde fewde yimɓe joɗiɓeɓe o nokku ta fo laamu mabɓe o tan woni koɓe killa ɓe jiɓɓe fa gouvernement o ardo kamɓe ɓe jokka minen ka ɓoggol haɓɓi e daane an fami keɓa jaabu ngolɗo landol min gaɗi ko min mbawi fu yallamide keɓa mairie kalabankoro fa daña ko hannime dow kutteje gonɗe e joɗagol o nokku ngam min keɓayɓe dogotoro vétérinaire gonɗo retraite Mamadou Ouattara wonko hannatanmi dow kutteje gonɗe e joɗagol coro potongaji courant
par rapport à ceux qui sont sous les hautes
kutteje mawɗe gonɗe bangal channel yimɓe jottoɓe coro poto courant ana wawi hokkudeɓe ñaw mbiyeteɗo cancer won jandeji gaɗaɗi kolli ciɗɗi wiide ana bonani guite e pi yimɓe naato bangal ñaw cancer o cancer keɓeteɗo e ƴiƴan o joɗagol toro poto ngaji gaddoji courant waddata e neɗɗo farati mawɗo ɓili ɗo hen kasen o ɗum woni so yiite immike bonanda o ana jaɓa mawde sanni sabi no filngaji sukkirani moƴƴa wonmo torda mo hewti ana heɓa lebbi seeɗa joni homo fu ana hulino ma won dabere momo keɓanno ɗum wajibi tewtude dabereji oɗo tiɗɗalla yimɓe ɓe fay goto yiɗa yaade so joɗoyo nokku goɗɗo ko wona bamako ɗum saabi so yimɓe ana jooɗo nokku to heɓli fu fa yetto coro poto ngaji gaddoji courant fay so ɗum moƴƴana callal mabɓe ko moƴƴana hawwalu ɗum rafi ndeni ana wondi hedde sembe saabi saria o ngana gollirteɗo ɗo timmata kaalen haala hawwalu